Hosana nenkosi phakade na phakade bayosulwa izinyembezi ebona Hosana
Hallelujah. Bahleli kahle ekhaya. Bahleli kahle ekhaya. Bahleli enkazimulweni.
I am so lost in your mind.
Oh,